Tunatumai umefika salama, mitu tonechai tukeshika tama. Atabai ukusema bana, izo rambi rambi tunatumana. Tunatumai umefika salama, mitu tonechai tukeshika tama. Atabai ukusema bana, izo rambi rambi tunatumana.
Mwaka umepita sasa toka mama utuache. Huzuni moyoni inabidi nijikaze, wakanita Illuminati. Bado nafanya mziki, ngoma inatambaa, wanaipenda mashabiki. Toka utuaje mambo mengi yametokea, mpaka raisi sio Kibaki, siku hizi ni Kenyatta. Joho sio mbunge, siku hizi ndio governor. Siasa zile zile bado wanatugawanya. Familia imeongezeka, nina mtoto wa kiume anaitwa Hamisi, na wish umuone. Shali mada shule, bado hana kazi. Mwanao Mkadamu ameanza muziki, wamenipa mpaka jina Bachelor, ndio deal. Nime switch my producer, niko na TK mbili, marafiki wape kibao Eric Mgenge. Wale wa zamani wale ningata kama nge.
Tunatumai umefika salama, mitu tonejai tukeshika tama. Atabai ukusema bana, izo rambi rambi tunatumana. Tunatumai umefika salama, mitu tonejai tukeshika tama. Atabai ukusema bana, izo rambi rambi tunatumana.
Usani Mombasani bado issues kibao, kila siku migogoro wabishi kibao. Wanakwenda Nairobi wananyonywa, wanatupwa, wamegozwa bigiji, kutafunwa na kutemwa. Awards zile zile, vinyago bila hela, wengine zimewashinda mwaka huu hawakufanya. Kila kitu bado giza, hakuna mwangaza, tunakosa la kufanya, bado buti tunakaza. Wana digitali nao bado wanatizwe nguwa, makazi kibao, wazee wanapewa. Miaka 80 anapewa kazi, vijana na degree wamebaki vijiweni. Wamenipa mpaka jina Bachelor, ndio deal. Nime switch my producer, niko na TK mbili, marafiki wape kibao Eric Mgenge. Wale wa zamani wale ningata kama nge.
Tunatumai umefika salama, mitu tonejai tukeshika tama. Atabai ukusema bana, izo rambi rambi tunatumana. Tunatumai umefika salama, mitu tonejai tukeshika tama. Atabai ukusema bana, izo rambi rambi tunatumana.
Kumbe tukikau kinipa usia, gafla ndo mama ulikona ishia. Hata mkono abayu kunipungia, warai mwanao machozi arinijia. Gafla mama umekwenda, tulikupenda, ila zaidi mora kakupenda. Walai ndo umekwenda, tulikupenda, ila zaidi mora kakupenda.
Tunatumai umefika salama, mitu tonejai tukeshika tama. Atabai ukusema bana, izo rambi rambi tunatumana. Tunatumai umefika salama, mitu tonejai tukeshika tama. Atabai ukusema bana, izo rambi rambi tunatumana.
Hii nakuenda kwa watu wote walopoteza watu wanaowapenda, iwe baba iwe mama au mtu yote wa karibu yule. RIP mama Eunice Wangari Mwangi. Wahida na kumisi sana, Shamim na Sumeya wanaulizia kila siku, yani wapi shosho, shosho yuko wapi? RIP mama Maggie Lugo. RIP Aunty Rabia. RIP mama Wangari Madai. RIP Samal Kumpi. It's a mad music industry na wamisi sana. RIP George Saitoti. Ndio manake Mishe Mishe Music Empire.
It's a TK2 Production.